kuiba, imani na busara. My baby, nilikuwa babaya, ukaniokoa mesaya. For your love I never tire. My baby, I'm in business, kama gym utenda fitness. For your love I never do less.
So isha, kama simu ucha, yeah.